Okay.
Nikikushe wapi?
Wapi?
Tafadhali sema.
Just say.
Baby yangu nikutenda.
Okay.
Nichukue penzi langu lote. Wapi?
Wapi?
Tafadhali sema.
Okay.
Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote.
Minawe. Lokwa Rinka Tyson. Mami. Mwili yako enticing. Mishuma kando ya bed ni washa kiudi. Wacha mwili zisomane ntalipa school fees. Izo thighs, eyes unakaka fox. Mchezo nyaku breathe badaye uta kiss kwa lips downtown kwa toso. When I'm fabulous aka Miss Loso. Lock and key, ikituo nipa solo. Mwenyele zina steady vile mkono inakushika. Leo utakithnika kuku inachinjwa. Mining site, utachimbwa. Lotion ya vanilla tonight, mindo masus. Au kujua, kumbi pia wojenga juice. Kitenda ni ya breakfast, tuko all over keja. Simu mteja, wapi, sema.
Wapi, tafadhali sema. Baby yangu ni kutenda. Nichukue penzi langu lote. Wapi? Tafadhali sema. Baby yangu nikutenda.
Okay.
Nichukue penzi langu lote.
Mami call the shots, jirani call the cops. Jini mispot. Shikanisha dots na ku blindfold. Sababu love is blind na ku bite slow. You're one of a kind. Lese brato eleso. Vile unaka. Joto inazidi na tujawasha maka. Najua babako but leo nakuwa daddy. We sema tu nifikishe wapi ngoja uone. Niku spread ka spider. Badaye niku stretch ka divider. Kuwa nurse niwe doctor au mgondi mi police. Umejisunda nikuote ushara na mbuzi on hit. Sazile na check the ceiling we take it away. Unandrive cash ume. Baby role play. Inabidi na beg for mercy. Na umeshawasha sprinkler. Unaenda kwa kasi. Baby wapi?
Wapi, tafadhali sema. Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote. Wapi, tafadhali sema. Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote. Sakawa tu, hapa nipo nipe. Baby let me get to you. Isiye zangu ziwe true. Moja sasa kawa tu, hapa nipo nipe. Baby let me get to you. Isiye zangu ziwe true. Nikunishe wapi, tafadhali sema. Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote. Wapi? Tafadhali sema. Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote.